kureeda markii magaalada Baydhabo todobaadkii hore ah kuruug madenga daadad xog leh ka saytay oo saameeyay bulshada magaalada iyadoo kumanaan qoys ee guriyaasho ku barakeen iyo ku duulay badqabka bulshada iyo dawladda hoose ee degmada Baydhabo waliba gabi ahaanba mamnuucday in diblandega goobo dhaban biyo sida xog leh aan saamay haana saytay oo ilaa iyo hadda biyo fidiyaan agaasimaha waxda dhulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo Hassan Macalin waliba uu ku hadlay dhibaatada u sajay sidii fatahada iyo roobabka ku qubday magaalada Baydhabo iyo deegaanada ka hareeraysan waliba uu digniin u soo diray dadka wali degan boholo magaalada dhaxmarayeen ilaa iyo dawladda qorshaha ku sameeyaysa
may fadanahay inuu fariintan tan ku sii gudbiyo bulshada ku nool magaalada Baydhabo gaar ahaan dadka degow meelo biimareenada ay boholoon dhaw magaalada may la taadhor buundi la taa boholo badan maraya bool weyn tan ku weyn may la raayisa dadka ku baal dhaw may lana guriyaal badan dumeen hanta badan la ka waay baawara ka jiraan guriyaal ka jiraan ulada nafal ka waay may lana bulshada ka baagan waanan gudbiyaan fariintan ay taa inay guriyaal ka dumeen horta dibnaneen dhisna sidii haadan lamben ay biyo boosyo lamben ay biyo gaata geek guriga gaata geek biyo dumeen barna biyo lay sugaayaan horta dadkaas ay meelanaha guriyaalka si ay diblan ka naganay tan lama atoon si gudbiyaan may buu afariintan may tahay dadka wili maanaha kanool oo degan wili ku guurna ka adkaysadahayaan boola baaliye baylana isigna ku binaayo walaalayaal oo meelana naftiin xalis ka jirta ku taba meelasi way buu roobab ka taleesi horleeyin si sin dareemay tan geeka taroban ee go'do hay ay la raayisa wali la marayna ku wargabtan baylana naftiin aan ka aaminteen boholooga si biyo sin gaadayana shalay ka dambeeytay lana nafis ku hay oo may la raayisa jamaad hayti marka taasasu tan lama fariintana kala ma yataa dadka ka nool xaafada Horseed gaar ahaan laanta todobaad meelo noo ka soo goday may buu ah meel oo go'teew oo biyo ama hata siseelan ku kubahan la leeyu may lana dadkaasi eeriida sii binaayeen sidii uba may la sii deegan managadaas bi degeen roob kasto koy bi degayeen may la raayisa may lana binaaya may la sii dhaayteen ka dhawaateen ilaa iyo naqshadaasi lagu bedelo ilaa meel sii deegan cusub lan ku suubi ama sidii la ka dhaaf sidii bas ku binaawad yaan ka baagan fariintan ka muhiimtan taaso may lana mar walba may la raayis bad qabka bulshada ayaa muhiim ninga ini sinabta tiitin badbaada maalka keekinna badbaada muhiim ninga
inta badan meelo fatahado ka dhiyanga waliba iyo umbadan jina dadka degan ah meelo dooxooyinka iyo biimareenada haana saytiyo hadal lan ku digay iyagoo isku guuranga